Kore jamirtema hande engonana ni alkamisare noga e jetati lewru novembre dubu jinay didi e sap e jena kibaru jimod e fulfilde komin Omar Hama Jangata nani ko e machi. Enkala ni e vide jango be dungwan universe bipe ledi Niger tawabe toenda Dakar hande ngadi jonde mette dambugal biro joda ni guleidi Niger toenda Senegal be jamtana e hore be Lady Niger, njobbi mu en kondeba tanobe. Nani der komin gaskeru kowata galleji ujunaji nai indiam gorwal komadu gunyamuno ngari ehebde mballa nyambi dumdu na fede kruwa ruza Niger de lede duniaru kanwali tibe. Hande ni yew termede mpindino liatana halwa do fila yiro alu andal dunia koyidi majude hunde duno ko rimanta far arzuku Gatol Munderle di Niger. Kori jamhir tema yerno kali rano mi onder koe kibaruji mede ande subako tumfuta donder nyame haurinde balde tati ko hauri tere leite Afrika do jonde jamde nagwe yadu yeso tatabere nde haurinde du horejo le di mede Niger Isufu Mamadu kang ardi tum e yewtinaki wadude do fila yinaru leidi Afrika. Hore hala kando ni kawani hano nyibude leidi Afrika kwa tutaveti mwani yadu yeso hebama nderemu. Nanibia nde region tilaberi kenga nom le yamde sapo e didi nyaloma nimpe jogibe kaporde be anda kafumo enom to enda ngari nati le lekol pamaro mo jobonti tawado kiloji chapande tati e joy e makalondi bedu wakati ngarno ngarana na fa ndilida e kawjinado lekol om ama ohebi odogi yeru na bandi min tawado don faminiri ama be kebaymu nani fa anden tilaberi der commune gorwol tera e lamangal bibbe bombe jogide kaborde ngari do moteje le jema atalata jabbido bendilidi du e lore jong kampani gonto enda balle kora o habardu hamada halidu prefet mo departement tera tabintini dum o famini e vide du ko wibe be nimbe non latibe tawa kenandir no kurende no ngada kipitande e tetere yeruno faminire rafika aterno dido may challal
tem vehicle den entreprise
o mota ka endan mota neddo jon company gondo no nyiba lumo jawdi ele wuro tengo belle kwara himbe be endani be garaina e do moteje unne ko be koji mota ka be dillaina ni mali yade dum wadaina ni jam heccanke o fa jengi seda min kaloni himbe G5 Sahel tainti be yade wiibe ni no be boyi wadde hon majju le leydi himbe G5 Sahel be no gada mabbe be jotto waki mali tafon sabu himbe amino woni wonbe do keri hakkuni den e mali
papi rentrer dans le mali parce que on a des correspondants au niveau des frontières là
alla e egol ngol limbe ngoni no ngada der tilaberi di fa e maradi gam rafike jorande na gulokoloji hamre e godi saru siji kajuna de jandeji pamari jenai kam e mabbi dum duno sukabe ujinaji sappo e jegom e hamre e sappo e jegom kam dun jewta yeru no hawri tere ministeri be wittine de halirade dum be kolli du e wide ano dumfu sukabe ujinere e kemenayo e nogai e jeddo ko rewbe hembre e laso e nogayi e njego be lekoloji chapande tati e jenai di departement ungurti de region difa kam en tawa lemun sarobe sukabe be ndilli gam alla e rafi genal ko durta nani biam fawade jonini mangayse tawa kena de region tilaberi lekoloji sapo kam e mabbi illu omto lekolo no horejo fedde abirabe sukabe jangobe region mo walam on faminiri alzuma muminini wi'i kono kuje to sukabe be nyamminte der gure denade den gade kolati tawe do ballaga gomnati e sarobe sukabe be no wadan ko sukabe be keba ko jito jandeji mu'en adama dawaki yewtidi e makko.
lekolan dabul mangi
no wadi lekoloji mabudi ya gam fey der mangi ise benedo no wadi lekoloji sapo tawadi der departement on ko mabim no wadi lekoloji di janginobe mun ngala no jeyira e hakkilo fuk minen sarobe sukabe jangobe ben do e jide ami min jidana sukabe ben be nya hande be nya jango gam fey ken be ngari e wide kan ko lekol to sukabe chapande tato en jeddo tawa jangino yopibe dilli gan yara kana le lokolo go janginoa lekoloji badidi di anana sarobe sukabe tindine to majjum be ngadane to be nyaminte gomnanti wallita sedda sarobe sukabe ndo mballita fadde denagu no warta heba sukabe ben to mursu sukabe rewbe sappo e njoyo tawa der lekolo ndeni hitande worre ma dubi didi be jangayi abira mabbe no ndewli nambe ndenne halli sare wadai lemu
halse manteme
ko watto ne mbien galleji ujunaji nay e kemenay e chapande jetato e njoyo tawabe der commune mo Gaskeru region di fa kambe Croix Rouge leyde Touba kobe mballiti far nyamdu do nimbe ujunaji sappo e njeddo be ndiyam gorol komado gugol nyamuno yeruno Hussein Boukar maire mo commune on wiri lawan Boukar kebde yottidi de makko
l'état qui a premièrement donné
gomnati arti hokki be bonondaji diyele de kewti botoji nyamri kiloji hemre hemre fedde Croix Rouge lede duniyaru kandu waddi ballam miden kedi pelle balliroje deto dubi joyni ko himbe beno tawa der irto raji di amma dum fu helay berde mabbe gauri maro nyebbe neba e chondi gan cukabe dum woni ballakabe gaddi denne handen weltare mauneno gan himbe ko watta himbe ujunaji sappo e jeddi e ko deki gaddana balla
a peu près 17,416 personnes.
Nani bien ton Dakar leydi Senegal bibbe leydi Niger jangobe der jangirde maunde to andal hebete kambe jangobe do cellal dabbaji watte be université sec anta jopande subako be ngadi jonde meta dambugal sudu dum woni biro jodani gu leydi Niger tawade to andal Senegal yere duni be kaliri be jamanana nokude to pukkorde muuden e faawade joni be kolli e wiide horebe leddi meden Niger du ndari to e yobude kan woni kombiten do enda njobdiji mabbe kettine Abdul Mumin Suleiman Manassiru délégué jo sukabe jangobe tomben ko wi Soumana Amadou noddo mo challal
la situation que nous vivons
Kamin tawa der mun ni won sadar ma chuto walte le universite ton horebe hanube tawe mujinani mi harka o yana kay ngoni ngadai sabu joni be dewta kana nyamande hitande dubinaade de sappo e dubinaade sappo e jetati kanyo hitande dubinaade sappo e jetri war dubinaade sappo e jenay hitande fudu kondan milioji sappo e tati hanube njoba jonno be njobi milioji sappo hedde ke milioji sappo e jeegon kawon ko yobaka bandaba am ko watto noga e fungona le biro ambassado en nan joodi sabu wala to walo to minen min ngari min uddi ambassado en nan min bi golle fu watta ke sanam wala mi o humto kokina min leche sapo himbe ko buri himbe chapan en jeegon be mbi wala min jabata dun ka min tokkan non fa nyande murado ami hebi humti e do fi
quand même j'ai de tous les moyens légaux pour faire aboutir aux revendications
do hemre mbi en gure nogayi to demal watende region dender kamen tawda e jaccere ko feccere majje du fu kamburi tampude do nimbe ko watto nimbe ujunaji kemen jeegon e chapande joyi e jenay e ko deki kambe woni ko gese mu en bodayi yeru no ministre de kido do ministre kaji do filla demal on wiri kettine Mohamed Boussa ko wi Mustafa Mamman Sani Luzender
794 villages déficitaires
gure keme jeddi e lasoji na e sappo e nay dungum en woni wodai ba sedda do gure ujunaji tati e keme tati e lasoji tati e sappo e jeetati der region himbe ko watta himbe ujunaji keme jeegom e woygu e joyi e ko deki rafi wodude dungu hikka gu ewata gauri bayeri e ko nandi titta fu de ewama wodi der departement Dungas Miria Magaria Mayena Takaya Kanche wodi gu wodai der tanu Belbeji Damagaran Takaya e gure beli durdude den fu kewi diyan ko yarna dabaji din sayni der tesker gure Damagaran Takaya tanu to hukkini kelal dabaji din du no wodi de darama sayni nyawuji gom bangudi der no kuje lasu e joyi to dabaji ko watta dabaji keme tati e woygu e go nyawi nyawta
Mbiyani luma ku yugu yugu no hunde non ko wana no wade nder duubi cakkitidi di nder galluje leydi meden Niger dum du nokku fu no yi'e do luube nyameede no wade amma du no wodi wobbe yilotobe jamma ila nyalawma no chonna yugu yugu bandimin salamatu kadiri ye yewtido e be sonobe yugu yugu e famde no luma ko mabbe wonno warra e toy yugu yugu o wonno jua
damal luma wadata a tawan don enda ni himbe no jowi ko metel yugo yugo dum enda do won kaddulaje ko sotte ko wodi dama dama tawti hen du kaddule rewbe worbe fu abdalla duubi tatni enda ko lati kanko mo sonna yugo yugo di enda der bitigi makko
marchandise
are de no jiwa namin seoul lady corée du sud miden pukina min chonnira himbe gotel gotel luma tobe du no garano charuto ami kambe du burdu dudde
ki prend en gourwa
mais mun hinsa kandu kon na chotto no kaddude enda wana hono abdalla ni non kanko ay se o ya o filo kadunde en dan o wadde o sotta neddo fu ngardo heban fodde ko weli dum e ko wawi sodde
ay neer bosho
emission na yogu yogu e belilde no kan daga etazini mido yahana hore andu emission nirana himbe keme didi didi hemre hemre neddo fu wari sari du mido hokka dum ujune laso sappo e joy sappo
Fatidu ko na wala na fasod na suka mudun kadulde enda hitande fuseni pewol nati on wara o mo soda wi ne kay do enda nebbe hetto kadulde labbe ko reto suka mudun
meden choodo yugu yugu ga idum beeda kolte chukabe ame kolte deedu der majje dego ne on heba lobbe
wakati ceedu kanyo dabbude fu yugu yuguji di enda himbe no godi haaje majji sanne muno ko lati no walla himbe gala sembe ko wala fu edo satorma
studio kalangu
Gaya do radio Faraa
Lamba chapande jenai Topere etati FM Tesawa
Do radio Tarmamwa Lamba chapande jenai Jeti topere joy FM
Birnin koni do radio Nia
Lamba chapande jenai Jeti topere joy FM Belle Yara
Do radio Dalul Lamba chapande jenai Jegom FM
Studio Kalangu
Sani jonka ngaten e yewtere meden pinilol dum woni der leydi Burkina Faso Mali e Niger dum hulini ya yilo Allah e rafike joran hakkilo fukingo tawado yeruno moli dayaka bi leydi Niger kajudo fil la yilaru andal duniyaru der Niger wiri o wino no kuje non kerude Mali Libi e Chad ngol lawol yewata hunde duno bien dum wodi ko dum rimanta faragattola arzuku do fille yilaru andal duniyaru del Niger kanjum waddi ko moli dayak o watti dande kwatsabe dum woni yilaru duniyaru labu mudum mojinama
rafinde nagu ko tawa e leydi Niger do endan buiti sanar fille ko darto arzuku hebete e do fi himbe warobe gam batte wada yilaru andal duniyaru dum wonno ko fawar joni goto e hawjibe fi o enda bitedo mawli dayak andin do en
bien grande partie du Niger
no kuje kewde do de leydi Niger no tawra rafika joron hakkilo fukkin fa dum hadi yilaru wade der majji ano irno kuje kerude e leydi Mali Algérie Libye Tchad e no kuje tawade der letugal leydi Niger e gida no kuje non kulginide de gonga dum farititde dum yehude yilo der majji amma no kuje limtade de fu no burdo diri misali zender e agades fu no bawe itte der nokuje burde hulginade gantay kaki police be holli ko agades no tawra hakkilo fukkin denne dum wawa hadi yilaru wadi himbe jaha darowa kulle tariki e fina tawa der cakantaraji minen tawabe der golle yilaru dara kulle tariki miden andi to himbe bawe jehi garta kebay fu torrago tubaku lady france na lady ingila de hettinake ko wona no wi'e kulan warti denne ba million na milliard watta dum goyni ir himbe be
Ça doit en récupérer beaucoup.
Parfois, Gagol Jaudi, dans les régions, il dit, il dit, il dit, il dit,
il Si, il est énorme.
De gonga idum hio gan hitani duubi ujunaaji didi e jeegom ko yilaru gon wadano do lebbi joy wadan miliaruji jetti e ko deki cede deedu goni cede kebaade himbe nawtoribe laanaaji piroji gari gadi yilaru denne deni cede kebaade e wardube loreji beedama hem no buran
avec ses clientèles là
ko dum haani wadi
fo
ko himbe gada kanni woni goynaaki bibbe leydi Niger tawabe der golle de ka en du no kani cinga sigilaaji mum en lobbi dum holla ko yilaru du no wado do der leydi Niger kaden du be gada ko watta himbe leydi ben e ko en ummo daru nata yilaru du misali tireji kure di neddo no wawi adi do nyame koreji mu yara daro wadi dum yadaki du denne fotay dum hedo tuba ko be tan der parku tondum no wodi ko begini zender dogon duci en fu no wodi nokkuje to gare daare fijo gerol no weli himbe fu kaden golla yilaru hana filla janguɗo e mo jangayno neddo kay wawa jabbaaki himbe tan gomnati kandu no hani wallira der majju
faut que l'état accompagne aussi
dawan to kibaruji meede fulfulde tili eden ela jonkambu e leydi hewtina jangoto min ganda taw goddi.